vedwap.com.
It is mask again.
Mid killer.
Baby, hataki kulala. Wanze kulala wewe, afu ndo nilale mimi. Nikulinde madhara. Visikusumbue, vijini visirani. Hata kiwoga na njaa. Uwanze kula wewe, afu ndo nile mimi. Hata kama sijala. Ukishiba wewe, ndo furaha yangu mimi. Ya habibi, natamani tuwe ndege. Tukiruka mabawa ya gusana. Ikibidi penzi tuliwekezege. Tweke ukuta wabaya wasitone. Raha zizi pamoja tusimame dede. Bega kwa bega situ ambatane. Tuweke ulinzi penzi lisiwe lege lege. Aiwe, ai baba.
Baby nimekumiss, nikutambia hadith. Huku ukini kiss. Mina wewe, mina wewe. Baby nimekumiss, nikutambia hadith. Huku ukini kiss. Mina wewe, mina wewe.
Nitakupa roho, takupa na mtima. Nitakupa Kariako, Dar es Salaam nzima. Nitakupa cheo cha baba la baba. Afu kwenye mwili taji chora chora jina lako.
Umepewa macho unione mimi tu. Umepewa sikio unisikie mimi tu. Umepewa mgongo nibebe mimi tu. That's everything I do for you.
Ya habibi natamani tuendege. Tukiruka mabawa ya busane. Ikibidi penzi tuliwekezege. Tuki ukuta wabaya wasitone.
Vedwap.com.